Hello. Mi barrio.
Hizi stresi za mapenzi, jamani kansi.
Utachekwa.
Iti baby kakuwacha ndo jite kitanzi.
Utachekwa.
Ndugu yangu unashekwa, unajibinua binua.
Utachekwa.
Hata kodi ujaripa, unajitubua chubua.
Utachekwa.
Ukijitamba, utazua nongwa.
Utachekwa.
Iti gari nimenunua, kumbe umeongwa.
Utachekwa.
Weacha ujinga, weacha ujinga.
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 Utachekwa.
Ukimpigia baby baby ukaweka na loud speaker, kumbe baby you gonna baby
yatakushuka.
Utachekwa. Sando nini umelewa, unaanza kutoa vya ndani.
Utachekwa.
Umenunua sabufa ndo utese majilani.
Utachekwa.
Weshabiki wa Yanga unaishi Msimbazi.
Utachekwa.
Weshabiki wa Simba unajenga Mwembe Yanga.
Utachekwa.
Weacha ujinga, weacha ujinga.
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 Utachekwa. Come on a bossy pepe. Chawa bossy pepe. Come on a bossy pepe. Ah pepe. Come on a baby pepe. Jamani baby pepe. Come on a baby pepe. Ah pepe.
Coming slicer.
BGWAY Mdali.